Bagaetso mo bokone bo phirima re ya le dumedisa mo letsatsing la gompieno yana e le letsatsi la boraro la kgwedi ya Mopitlwe 2022 gona yanong yana nako e le metsotso e le 15 fela mo morago ga ura ya borataro le ya phirima letsatsi me gompieno jana as normal we are going to be presenting you with a conversation on understanding sexual orientation, gender identity expression, as well as sex characteristics. This is the second program. As you know, that last time we spoke about this, it was on the 3rd of February 2022, and we are getting for the second round to make sure gore baagi ba bokone bophirima understand the departmental efforts by the Department of Justice and Constitutional Development in ensuring protection against violence and discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity expression, as well as sex characteristics. We are also the Northwest communities on the human rights of the LGBTQI plus persons and the promotion and acceptance towards the LGBTQI community as part of the South African society. We are also creating public awareness through this program on the work of the LGBTQI National Task Team and its provincial task team, Mobukoni Bupirim. We are also educating communities about the national intervention strategy. How is it relevant to all of us? We're looking into human rights, survivor-focused, and victim-centric approach in countering discrimination, hate crimes, gender-based violence and femicide, which is perpetrated against people on the basis of their sexual orientation, gender identity, gender expression, as well as sex characteristics. Me gompieno yana re tle go buisana le Lesedi Ramafoko, who is the legal admin officer within the Department of Justice and Constitutional Development and responsible for the Northwest Regional Office. And Thabiso Khoe Mogapi is part of the provincial task team, also part of the national task team. Ke provincial task team ya Northwest Eribu anka yona gompieno jana. Me ke solofela le wena o ka kgona go nna le rona mo letsatsing la gompieno. Mo 0800 142 446, 0800 142 446 ke nomoro ya mogala e leng gore o ka re tshwara mo go yona. Otherwise you are welcome to WhatsApp us on 0659355488 0659355488. O ka romela molaetsa kgatiso kapa o ka romela fela text go buisana le rona. Me re buisana jana re itse gore re na le bana in our families, in our society. They are part of the South African society. However, somewhere, somehow, ba bantsi ba kile ba bolaisa bagolo dipelo e le gore ga go tlhaloganyege gore kante wena o ntse jang. Ke potso e leng gore ya botswa gompieno. Me this time around, we are looking at it at a legal level as well as understanding it. What are the implications of this legal level of accepting and living with LGBTQI communities? Akore ke dumedise baeng ba rona. Ntate Lesedi Ramafoko, legal admin officer within the Department of Justice and Constitutional Development. Re go dumedise re go amogela rra.
Dimelang, I'm so happy to be here. Thank you for this opportunity.
Re bue re bone re Thabiso kapa Thabiso Khoe Mogapi, who is the national task team member, particularly looking being part of the provincial task team ya ko bokone bophirima. Re Mogapi ra go dumedisa ra go amogela.
Dumela moretsi, mo leng teng wa bokone bophirima, ke lebogele tshono e gore ke be ke tle go rutana le wena ka botsogo ba gompieno.
Ra itumela ka nnete ebile re amogela. 0659355488 ke yone nomoro ya mogala e leng gore o ka e dirisetsa melaetsa kgatiso kapa wa e dirisetsa to text us, wa re kwalla ka kwano mme re tla tlhagisa dintlha tsa gago re bone gore borre ba le babedi ba ka kgona go go thusa ka se o ka etsang o tshwaela ka sone kapa o botsa ka sone. Yaanong a ko re simolole fela ka re Ramafoko, re bue gore There is a national intervention strategy which was done back in 2011. Can ukore boeletse yona gore what significance does the national intervention strategy has mo baaging ba bokone bophirima, particularly the LGBTQI community, in promoting human rights and it being survivor-focused as well as victim-centric approach in countering hate crimes, discrimination, gender-based violence, and femicide?
Okay.
Okay.
So the national intervention in March 2011, the Minister of Justice and Constitutional Development who devised an entity, national task team, because of the increase in the incident, the attacks, the murder, the rape of members of the LGBT community. So the national task team was developed in order to deal with homophobia and to tackle these issues and to speed up the case and to carefully monitor them, related to members of the LGBT community.
All right. Remember, today we are talking LGBTQI issues as part of the South African, the broader South African society. On the first program, Rebuile Holokhunti, about the first three letters, the LGB, which is lesbian, gay, and bisexual. Mekumpieno anaritile holewa Holokhunti into transgender, which is T, and then queer, which is Q, and I, which is intersex. Ntate Mogapi, akore tsefo. Re ka re tlhaloganye ka ntlha gore ka matlho ka pono re bona mme le ntate go le gantsi ga re bone se se iragalang ka fo gare ga motho, mme re iphitlhela e le gore re phela mo dinakong tse e leng gore acronyms like LGBTQI plus have been coined to actually make people understand that we are more diverse than it meets the eye. So o ka re tlhalosetsa go le gonnye gore ga re bua ka transgender, re bua ka queer, re bua ka intersex as part of the South African society, re abe re bua ka batho ba bantseng jang le gone go diragetse jang?
Moretsi ko gae, ha re bua ka transgender, re bua ka it's an umbrella term which sometimes appropriates as trans, which indicates that a person has a gender identity that is different from their sex assigned at birth. For an example, a transgender woman, also a transgender man, who has a female gender identity and which was assigned at birth, or as a male assigned at birth, which but it doesn't even identify as that gender. Ke yona bo ke rata gore re berekise puo ya Setswana ka gore mo Northwest
sentle le tota rra
like who has a male gender identity and was I find female at birth, but identity yaka I was born a male maraki aki kamaganye le gore ke a male ikamaganya le gore ke motho wa mme kgotsa ke motho wa mme, mme ga ke ikamaganye yaka e kare ke motho wa ntate, ke eo gantsi re bitsa gore it's transgender. Seo se bonang ka mo ntle ga seo o se bonang seo nna ke leng sone ka mo gare, ke transgender. Yes, and ha re bua ka queer it's gantsi re bitsa gore it's an umbrella term mo e le gore gantsi re dirisa I hore or LGBTIQ or a queer community kapa queer society ke yona the Q re berekisetsa as queer society. Ebile gape Q e kgona go dirisiwa as a questioning batho ba bang gore gongwe ga ke itse ke tlhaloganye, ga ke itse ke itse gore I'm still questioning my sexuality or my gender. Give you the cue. And how do you work at the intersex? intersex e bua ka ba ba ile gore ga ba tsalwa mo go tsaleng ga bone ke batla go bua sentle ka ka setso gore gongwe ga re tsalwa re tsetswe o le male and female o na le serwe sa bontate kgotsa sa bomme mme sa wena as an intersex person your genitals are different from se e leng gore re sitse e le from a queer se e leng go kraya gore re di bitsa ambiguous it has got over 40 known variation in spectrum. So o ka fitlhela gore gongwe ke tsetswe ke le mme in genitalia mme o thola gore ga ke na ka mogare ga ke na mae a bosadi ke tsalwa ke le motho wa rre ke na le dirwe tsotlhe tsa borre mme ke na le ka mogare ke na le mae a bomme those are some of the characteristics tsa bo intersex ha re bua ka di ambiguous go ra gore gantsi batho ba rata gore batho ba tsetswe ka dirwe tse pedi mme batho ga ba tsale ka dirwe tse pedi as such serwe se seng se underdeveloped se seng se developed
ke science ya rona eo ke go ya ka dithuto tsa science ka mokgwa re mogapi a tlhalosang ka teng mme gone the reality is that we do have human beings and batho ba e leng gore ba phela jaaka nna le wena ba e leng gore ga se bothata ke tlholego go ntse jalo mme gone ke re leka gore re tlhalogantshisane ka ntlha gore bana botlhe bao ke bana ba rona ke batswala ke boabuti ke bonnake ke bo malome mme over the generations we have been finding expression in making sure that we get to understand better re tlogele go tshwarisa bokoko le bontate mogolo dipelo e re ga ntse o gola ntse a bona moshimanyana go montlenyana fale e re ga go ntse go golwa ko wena o dropa bomo ka go ya ka ene kana o dropa bomo wena ga e sa le ntse o phela o le yalo ga e sa le tlhago ya gago mme jaanong o tlo dropa bomo risking the lives tsa bagolo ka ntlha gore ga ba tlhaloganye ene go le gantsi ke rata ka mokgore mogapi le re Ramafoko ba e fitiseditseng ko sethong ka ntlha gore go le gantsi ra tle re chome re je di school fees mme go sena sepe se re se bolelelang dipelo tsa bagolo ba rona kapa ba masika a rona mme ga go ntse ka mokgontseng jalo the composition of the national task team kapa yona the provincial task team ya Northwest re Ramafoko what is the composition of these task teams and what are they supposed to do, who is involved, what organizations are supporting this, as we know that the Department of Justice and Constitutional Development is a leader of this intervention. So are you working with any other departments or gape le civil organizations that are actually pushing for this activism?
So composition yeah, the national task team. Again, national task team at the top for the whole country,
mm-hmm.
again. And then it is divided into 9 provinces. So yani in the provincial task team.
Mm-hmm.
Every provincial task team is in a rated response team. So the department is in Tereberkanotone, the National Prosecuting Authority, Mapodisa Sabse, Social Development, Department of Health, Department of Education, Department of Correctional Services, the NGO Tarona Tereberkanotone, Gay Umbrella, it's one Tereberkanotone, Tereberkanotone, closely more Northwest.
Mm-hmm.
And yeah, involve a lot of NGOs, leading departments, then other Section 9 constitutions, like the Human Rights Commission, the Commission for Gender Equality, and so on.
Mm-hmm.
So all the stakeholders, Baba Lenti, Roberta Lebo, Nemo, National Task Team, Provincial Task Team, the Rapid Response Team.
All right.
Rapid Response Team,
yone e diretse go monitora ne le go speed up a process ya di case tsa tse di involving LGBT persons mo criminal justice system. So they are monitoring efficiently to make sure di nna finalize and then we have to receive a long report to attach then make status of the report to go tsai in which areas and what could be the problem.
Re leletse mogala ga o fisega o batla go bua kapa o batla go botsa sengwe ke na le Rre Mogapi. He is part of the national and provincial task team, as well as Ntate Ramafoko, who is the legal admin officer within the Department of Justice and Constitutional Development, responsible for province e ntle ya Bokone Bophirima, e leng gore bagaetsho ba Setswana le ba maAforikana re le botlhe ba e leng gore ba phela mo lefatsheng la rona la Aforika Borwa might be listening to us at this point in time. Jaanong Rre Mogapi, a ko re bue ka re atolose thuto e ntseng re bua ka yone. Jaaka re buile gore go le gantsi re atle re utlwe fela di-radio di ntse di bua, mme ba ba tsebe ntlha ba ijela ka tsebe, mme fela re na le mathata ko dikolong, re na le mathata mo dikerekeng, re na le mathata ko di-police station, re na le mathata a go apply-ela mebereko ditiro mo mafapheng a a farologaneng ka ntlha ya the paperwork that sounds quite very old in terms of thinking, in terms of projecting the new South Africa. You know, I'm talking about forms like Z83 forms. I'm talking about your J forms. Telling gore ganti utlilo tlo reporta case go sepodiseng kapa gongwe fela nje ka go kolobetswa go kerekeng, o kolobetswa o le moshimanyana kapa o kolobetswa o le ngwana nyana. Jaanong what is the department doing to make sure gore di foromo le ditlankana tsa rona le ka mokgwa re buang le baagi ba rona ka teng resonates with how South Africa should be looking into promoting the rights of the LGBTQI community? Ke buile dintlha tse pedi tse tharo that might be of a challenge mo e leng gore I can just imagine a member of the LGBTQI community wanting to apply for a government job, and they see on the Z83 saying male and female, and then there is nothing that reflects any categorization, gender categorization under LGBTQI community. Re tsamaya kae ka go baakanya dintlha tseo ka ntlha gore ke bogologolo tota re ntse re itse gore LGBTQI community is part of the South African society.
There is progress, although sometimes Ronarita expect a hurry. The solo fellow comedy lady Mateka Bunako, there is progress. Haki Buaka, South African Police Services. Ronaldi standard operating procedures. Pelu hurry. Kako Panelo, yeah, the entity together with the civil society organizations LGBTI that we engaged on to say if how Lagos police is identifying as a trans person or as a part of the LGBTI you need to have certain holding cell in Horeki specifically for the LGBTI community. And Haribuaka di Formo, Haribuaka Buela Kodi Formo, our forms currently, Eki Lemukilen Hore, they've got others, although they don't specify, but it is from us as a society, Hore, when they say others, it will say male, female, and there are others. Then it's for me whether Hore, I'm a gender non-conforming or non-binary, or I'm a trans, or I'm an intersex. Because now, I remember, we no longer have more, it's only male and female. Oskolo, conduct, the school, the code of conduct, It also should comprehend the LGBTI society, because now we are diverse. Now, even in the school curriculum, it's not only sexual orientation now, but now it's about sexuality. Remember, I can tell you, Ramaphosa Pesa Kubwa, we've got the components, the entity is composed of. And different organizations, we've got different departments. In the Northwest, we've got different LGBTI civil society organizations. Yaka Pesa Kutalsa, Renalbo Gay Umbrella, Renalbo Action for Social Justice International, Renalbo the Common Diversity. So we sit with those departments. And then we don't only have certain identities within our community or characteristics. So then they are able to go back and discuss in terms of their governance koskolo. Hari Yako, the Department of Correctional Services, as part of the component via the National Task Team, they know what has to be done when one of the LGBTI society has been sentenced and is one of the inmates. What facilities or should they be held in? Or as an LGBTI person, you are a vulnerable community member. For there are certain things that are not. So, correctional service by it's a core, a batante or baro, chere yang, telayalo, a batante or baro be, more a most anything, more illegore, it's a hunter or a special, not a special as such, but.
Now, ka sedimonthole ka di 11th of December 2021, e ne le ka dinako ntse le we muso gantsi between the 25th and the of November and the 10th of December, we mark the 16 days of activism against women and children abuse. This was held Kotlokweng village ko Moses Kotane local municipality gaufi le ko Rustenburg me go ya ka dipego tsa bobega kgang tse ke di libileng kwano dire ba bantsi ba the LGBTQI community are saying the Northwest government in its essence isn't doing enough to support and protect them. Se go le gantsi a kore ke re fela Themba Mogodi wa oiling one of the many survivors of gender based and violence who is 19 years old in the village ya Kotlokweng, also a member of the LGBTQI plus community u likile a ba tshepo ya gagwe mo mmusong. Maybe through police and all the other social organizations telling Hore Libereka Letzone Ramafoko. And he says, at the clinic and the hospital, they must tell people after being abused, they must not bath or go to the toilet because those things are giving a more proof on the case. Kidding with Adi Lotzeleng Hore, Bahi. Ba na le some bit of a concern nga bua di case tse pedi tse tharo tse le gore Northwest ba agi ba gile ba gakhamala mo eleng gore monko taung o ne a lo ba bophelo ba gagwe ka nthla ya batho ba eleng gore tota ile bo sutlhe ba eleng gore ba bolaile motho ele khang ya gore ga ba utlwisisi se ba se bonang le sa ba bonang a se dira jaanong re Ramafoko go ya ka kitso ya gago ga Themba Mogonedi wa a go rare nya la di bona tsotlhe ga bomme ba tla ba re kitle go dira case go a tlolwa go a dira tsotlhe tse di maleba me ga go tla an LGBTQI member of the community go gogwa maoto go shebiwa kwa go tshegelwa mo dikhoneng ke eng se se tswa mo molaotheong wa rona wa Afrika Borwa se se ka thusang gore batho ba e leng gore ba thusa the LGBTQI community ka ditletlebo le di-complaints tse e leng gore ba na le tsone, particularly when it comes to the normal day-to-day life. Ke eng tse o ka di highlightang within the constitution just to take Themba Mokgonediwa into your confidence to say, government of the Northwest, through the representation ya the Department of Justice and Constitution Development, isi rang go ira bo sho ba gore there is law enforcement e fetang gore fela is just a case of murder. How do you categorize them to ensure that, you know, a message, a clear message is sent out to say we are against go tlokofatswa ga the LGBTQI community plus, particularly in the Northwest?
I think it's something that's called the Constitution, Section 9 of the Constitution, Equality Clause. It says no person or state may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on the grounds of race, gender, sex, marital status, ethnicity, and so on. So this clause is one of the most important laws in South Africa. So it also states here, every person is equal before the law and is afforded equal protection by the law. So what we do mostly is we realize also but Baba Barikala Modi Department in Kibato and they have their own opinions. So what we do live on over sensitizer to the issue, yeah, the LGBT community, or whenever there's a member of the LGBT community, and a hate crime, the difference between a hate crime and a standard, let's say maybe case of assault. So that way we are able to separate the end for. We are able for the RTT or the PPT or a panel of charges of that case or a rape or a photohala. So it's not only more the constitution, but it is also on the matters of education, the matters of employment. There are the institutionalizable employment equity, a pushing. Affirmative action, where it states that so and so people must be employed in your establishment. So most of the time, whenever there's a form or something that will require a sexy agenda, it is not a target. Even though I understand for it. It seems like easy for bona gore ba khone go targeta ba bona a ba la application, but it is meant for ba khone go itse gore, let's say for example the university, the form of the university whenever di botsa ka race or religion or gender, yeah, bua go tsa ke for statistical purposes, but so itse ba itse gore bana di applicants tse kae tse di tlhagang kae and tse di yang, so that way they are able to account whenever they are being questioned for it, why was it a member of the LGBT community more faculty in Nigeria medicine? Why is there this number of black people in this faculty and all of these things? So that's mostly what the department does. Keho sensitize about to the issue and for religious or the people that we work with. Haba discriminate. Second hand victimization by maybe a police officer or a prosecutor or something like that case because when I mean his own personal beliefs. The law, the constitution is above, so it really rules over the personal opinion about what they know. Or rather, we try to show them for what is it that they're supposed to be doing, and yeah, that's really what we do.
Re gasa ka tlhamalo re tlhamaletse go tswa kwa diphaputseng khaso go ya metseng le metsaneng ya province ya Bokone Bophirima mo kalana ya motho e wetseng gona Batswana ra le dumedisa go yena to all the African speaking people and also you English people, good evening to you. If you have just joined us, this is a special program looking into the issues of LGBTQI plus community, and re golagane le 13 radio stations in the province, being Village FM, Mudiri FM, Mabatu FM, Mahikeng FM, Katleng FM, Budumeri FM, Madibogo FM, etse geng jaaka ratlo, Bokone Bophirima FM kwa ko Ziraste, and Aganang FM kwa Potchefstroom, Star FM kwa Klerksdorp, Valta FM kwa ko Taung, Madibeng FM fafo Bretse fafo Letlhabile, le Moretele FM ile ka ko Hammanskraal. Jano akore ke buisane le moeng wa rona David a re founela go tswa ka ko Matlosane ka pa ka ko Tigane ga ke itse mme gone ke Klerksdorp. Hello David.
Ntate le kae?
Re tswile le kae rra?
Re tswile rra gona molato.
Wa amogetse.
Rra ke ne ke botsa go na le ke ne ke botsa yana gore Human Rights Commission e rile ra e kwalela makwalo a mabedi le gone jana e gana go tla mo go rona jaanong ke batla go itse gore ke tshwane ke phekgatso e feng.
O ne o kwala ka mabaka a feng, re David?
Mabaka a ke kwadileng ka one ke ka gore mo community mo dikhutlhegong tsa community e ne eteletswe pele ke kolonele le mokhanselara ga ke batle go bua mabitso a bone. Kolonele le mokhanselara ba ne ba etele ke dikhutlhego tseo pele ba bolelela community gore ke senye ntlo e ngwana a ne a dula mo gone ngwana ka ana mo a dulantseng gona anong jana. Re bidite ya Human Rights Commission re kwaletse makwalo a mabedi le gona jana gompieno e sebele.
Pele o tswa mo mogaleng re David a ko re ke tlhole le re Ramafoko. Re Ramafoko a o na le kitso ka sengwe se re David a buang ka ga sone ka ntlha gore it's quite a very important aspect which was a reality of a child that was being kicked out of the house because they are LGBTQI. A o itse sengwe ka ga kganye ka ntlha gore o a bua gore ba kwetse mme ga gona nko e tswang le mina a o ka mo thusa.
I don't know anything ka yone ke simola go utlwa I think I can nna in contact le Bothabiso because ba based mo Sekopotse, so they are closer to them and ba bereka mostly le bone, but the social development they also help with that, and le ko khoto I think they can still go because for sometime go na le equality khoto ko khoto. So ba ka kgona go thusa, and if the matter then e paletse ko khoto then they are able to go complain ko go rona mo regional office mo Mafikeng. The number tsa rona di teng in every court, so we can just simply call and then we will alert the other stakeholders ba ba leng party ya PTT gore ba, well in this case ya go require rapid response team because ngwana o setse a tibile.
Re mo gape a le kgona go thusa, ene gone ga le kgona go thusa o ka kgona go thusa re David ya.
Re David gantsi dikgetsi tsa LGBTI di tla through the organizations o e le gore mokgatlho ke le mo gone gantsi ke yone o reporta dikgetsi to South African Human Rights Commission or to other departments. Ne re dirisana thata le mafapha a le gore because go ya ka go ngwana o di le motse dikae right ba gore ka be go sa tlhokagale le gore gongwe re ka ya go Human Rights Commission re ka kgona go ya pela re okay mokgatlho wa ka kgotsa mokgatlho o mongwe o ka o gona le Matlosana LGBTI Alliance ba kgona go ka involve the Department of Social Development le bone ba be engaged. And in terms of also education, ga ngwana a le ko sekolo gore the Department of Education, remember this is ke kopanelo. Now the welfare ya ngwana, the Department of Education, how do you assist with the services that you have from our side? Sorry, okay, we engage with the Department of Social Development. E bile re tla tlhoke gore gongwe re ye ko sapere sa tokore ya go go tsa kelo me from just from the services that you think within our society that are within our reach, let us first exhaust those services that are within our reach. So right or hands the Department of Social Development when coming to Mobane ke yona le fapa le gore le maikarabelo ha ngwana a le under age so ba khona re simulla mo the Department of Education by Tofika Motu ke gore how do they also involve if le gore the Department of Social Development cannot assist immediately but they need to assist also can psychosocial intervention so ke dikem ma papa ene gore we need to involve them before we even go to its other structures body chapter 9 institution or bagaetso botata kibo and how do we also because ke mwana o tloka parental guidance o tloka the environment ya batsadi or how do we then the Department of Social Development together with the family go be le kopano ba kopantse mwana ba kopane le batsadi le gore le bone ba kgone go ka ruta batsadi ka the sexuality ya bana because re tsaolwa mo di family tse di different.
Re David a utlwetsa ke re rra
ya ukwetse ngwana phosi
bontle boso o bophepa
ke batla go tlwaela gore re a re re dire jang gore e dire jang re kopana jang le mekgatlho ya bone
morena. Ke lebogile thata le tota David from Klerksdorp a re fetele ko Potch ga re itse re ra ikageng kapa go gongwe tenfo re bua le re lekgetho re lekgetho
dumela kgotsi le kae
re tswile le ka rra
re teng ke mo plekeng e ntšha bang ke a zanya vile ke mo Potchefstroom ke mo thuko mo ga toropo
re tla nnentse re feta ko re utlwa re bona.
Okay. Yes, I'm concerned about what you are saying. I'm glad to hear the party at chapter 9 institution. But right now, this issualization of the institution is on radio. This issue is on ground level. But they must come to the ground level. They must come to the ground level. They must come to the village. But what about the Habiti separate to the Buans because of most of the time, essentially, the abuse, hatred, so the PDR, a lot of malaping. And then most of people are by each other, by reporter guy. Like, issue a human rights commission. Most of the people are by each other. So, you go find your they must do the awareness. But most of the people, all the time, they must go to the rural areas. That's where the problem is going to be, whereby you can look at the disability, a tlo tswa bo dikolo yalo ya so ke lo pango ba go ka leveling you must stop concentrating where the city o tsidi yalo you must also come mo di village le tlo botsi di nyane mo di village go di policy and then mo dikolo nka re le this issue e ka re mo di subject ba go tele bana ka this issue gore bo di abuse bo eng bo a tlo di share maintain.
Outgrade re lekgetho me le nna senka serang ke gore rona le gore re lekgetho re ntse yana re bana ba bokone bo phiri mare tswa magaeng bagolo ba patetse school fees jaanong re ja school fees a mme ba ba ko magaeng ga ba je school fees kapa ga gona dikolo kapa ga re itse go bua sekgowa mme gone ke potso hela e e leng gore I'm just curious gore ga re santsane re bua ka mokgwa o re ne re bua ka 1994 a mme tlhabologo ya rona ga e ntlodi gore batho ba magaeng ba itse go ipuelela ba itse go ja school fees jaaka mongwe le mongwe
go tlotlele fela mogwanong go siame yaka go bo ke buang teng nkana ka re ke poleke le sekgale e simolotse ke mo dipolaseng but itse ke poleke ya mekhukhu we wrote to the Human Rights Commission as re ke respond concerning Department of Education bana ba tsamaya ka maoto go ya sekolong bang ba tlogetse sekolo because of ko re ne re dula teng go agilwe sekolo whereby MEC Martin ana go tlile gore go bona transport tlo tsang bana go tswa mona e bitsa go dikolong tse go ikageng ka about close to mo 15 kilometers bana ba tsamayang ka maoto from here to ikageng le go gutla so that's why ke re bana ba tlogetse dikolo ba batla di dikolo teng that's where ke ka bo di rape di abuse mo di di simulang ke because of pila bona
yes
an institution must come here ba tle ba batho ba tlo go because of human rights commission
Re le khato ke go utlwile ke go lebogile tota for the contribution you made to the show tonight.
Thank you.
Morena. Re tse re tlhamaletse jalo go tswa kwa Pretoria go ya metseng le metsaneng ya province ya Bokone Bophirima. We are looking into the issues of understanding sexual orientation, gender identity, expression, as well as sex characteristics. Rera mafoko a go retle mo khangeng e leng gore yo tla go pelong go ba le bantsi, particularly ba dumedi ba etso ba mo province ya Bokone Bophirima. Nyano a molao theo o khona go pateletsa ka to enforce say churches and even home affairs to conduct LGBTQI marriages, and how do they enforce? And ga ke tsena Lutere ka botsena Anglican ka botsena Roma, as an organization, a church is an organization. As an organization, are you obliged under a religious authority, kapa you are obliged under the constitutional authority to perform your duties tsa go nyadisa batho ba ileng gore ba ka etsa ba eletsa go nyala ngwana ke yo golela mo Lutero golela mo Anglican wa gola later on we discover gore ke part ya the LGBTQI community is a well off member of the community o batla go itsela me janong bothata ke bo go kereke go Home Affairs. And people who believe religiously so are saying no to them. Are you able to enforce?
Karabo Kutswane ke gore eh we are able to enforce. Home Affairs ke nga di department ke re berekang le tsone. And ya ka ke setse ke dire gore constitution is the highest law in this land, mo South Africa. So yeah, is any law or anyone or young Katanu, the constitution, any law in this area were to be unconstitutional.
Mm.
So, with Home Affairs, had a similar issue of Home Affairs, there was a marriage, yeah, the same sex into GCT, it came from the story case after Bafeta, who is in against the Minister of Home Affairs.
Mm.
So, the case led to the creation of a civil union, which is essentially marriage for the same sex, but it is not only for the same sex. Even people with different sexes can marry using civil union instead of Civil Marriages Act. And then, maybe kerekeng, they are compelled to ba allow batho go go nyadisa because of act ya bone. What haba go ba batho ba tlo ba discriminate and section 9 are no one may discriminate on the basis of sex and gender.
Mm.
So, but I think so this botlhokwa for rona new year, especially when it comes to the issues of religion, is to remember for Christianity, the Bible, the NLA, and what it means to push them away from church.
Mm.
And I don't think essentially the person or God, Christ, at the top of it is something that as a matter ba push away, because there's only Christ is love, God is love.
Mm.
And essentially what is happening with the members of the LGBT community, it is just same-sex love.
Mm.
And I think it is very important for us as a people, not for we are able to compel the church even more, but I don't think it is the most viable route for all. I think the most important thing when it comes to religion, in the compassion, in the bhoto, or the tsane ya ka batho e seng gore re gogagogane and re discriminate.
Ehe, motho ke motho ka batho e le nnete eo. Re mogapi a ke gore ke pote ka fogongwe ke botse go wena jana gore bo bega kgang gantse re golana ra utlwa gote gona le what we call child molestation, which is a concept, or I don't know if I have to call it a concept, because ke bo be fela me gone. The point being, baruti go le gantsi have been implicated in child molestation. Bo rabi bo baetapele ba kereke tla ke be fela yalo, me particularly the spiritual leaders, whether you look at it in terms of Islam, in terms of Christianity, in terms of all the other traditional or cultural spiritual balances that we have in our world. Jano, di case tse di ntse nyalo tse di tswang mo kerekeng, go thata o mokae kapa go bonolo bo bokae gore le kgone le dirisana le batho mo setšhabeng to make sure gore such kind of cases are actually focused into highlighting the promotion of LGBTQI within the religious and the traditional and cultural space of our lives?
Ke nagana potso e re butsetsa ko puo e ne e buiwa ke re lekgetho a bua ka magae e kopantshitse le bodumedi. Re ke ha ke boela kganyana, o buile ka kgang ya taung, o buile ka kgang ya bojanala. Just to give you a bit of a picture, in our province ya mo Bokone Bophirima, bontsi ba the intersex people are found go the area of Taung in the north. Yes. And whereby our society, there is no education, but through the Department of Justice and Constitutional Development, we've been taking dialogues and awareness programs to those areas, back up and alema host. And hajibwela mokhanya bojanala, bothata ba ke gore mo magaeng gantsi batho ba rona go the budget also ka nkaya di rena le some shortages, we are unable to reach out to areas feeling gore they are more rural. The northwest is so rural that we are unable to reach other areas. Tse le gore mothomong o ka pikala go feta go bommatau ka kwa go feta ga bommatau mo le gore education reaches that. So the department and together with civil society, we are unable to do that. We need to raise education and awareness. So an LGBTI person, some of our LGBTI people, they do not have more information. Harry Pitako police station, even our officials, they don't have information because they are not sensitized on LGBTI issues. And we more talk about education and awareness. So, and it brings us back to say, when coming to home affairs and religious institutions, how do we then ensure that how do we ensure, because re kholela mo lutere and re batla go nyalla mo lutere ka gore di ntsentsa dikabelo tsa rona mo lutere. So then how do we ensure the constitution protects us? Ke di khantse le go re tshwantse re di dire. And go ya mo gore the education in the rural areas, ke kholetse ko magaeng, ke kholetse ko di plaseng, ke tsene sekolo ko. And it's part of my passion, even when I sit in the provincial testing, to say, how are we going to penetrate these issues? We are called sekolo sa ko di plaseng, we are called ko di plaseng. How do we educate bana bao? Ba ile gore go na le baruti ba ba yang ko di plaseng ba go fana ka sela le gongwe o kra gore ba fiwa maroko ko gae wena o tla robala le moruti mo keng ke tsabiso o robala le moruti o tla tso ke ngwana. There is that kind ya gore there's that, and then ore o ska ba bua o mo fa five bopo kapa o mo fa bokae ngwana ha bui, because ngwana ha na knowledge. And one of the programs that you'd like to be suggested, how do we then go out to the different platforms and spaces, including, because today we need to talk about trans and intersex also.
Yes.
Yes.
Maybe like bona ba eleng gore gantsi re itse ka lesbian, gay and bisexual. Me gantsi ra lebala ka other categories, which is quite very detrimental.
Exactly. How do we get to facilities? We are going to clinic. We need to introduce programs. Say I'm going to clinic because gantsi bana ba batalwa ke bomme. Me as a gay person, how would we start a program? It starts a kinyeleta, the nurse, the kinyeleta, the doctor, the kinyeleta, but whoever, baba, the moron. You as a pregnant parent, you as a parent, because some of the teachers study intersex kids. The kakala, how wana a ekar oa developer. Then bakona no. Okay, now we are able to see there is this and that. But for that, to start saying how we educate the parents, for you get an intersex child, how to deal with that situation, and also as nurses, and also as doctors, how do we advise the parents who are giving birth to an intersex child to say no? Because as activists, we are saying we are not going to do mutilation of body parts. To say, if I am maybe motsadi ka bakala gore nna ke tsabitso ke motsadi ke ne ke batla ngwana ngwanyana, and then cut a ya esa bona galeng a ya bonna kgotsa cut a ya botsadi e ne ke sa e batle. So then how do we assist those parents to say ngwana ha gola ka moso the character ya ngwana it doesn't go according to where na motsadi generally bata kgotsa eo the doctor has taken a decision when I leave the doctor. Those are some of the things that we need to take riba route and awareness, you know, for to leave a child to take a decision up to the age of 18. And then a religious, let us start talking to our religious leaders. Let us start talking as the PCT entities. Let's go to churches and talk to our about sexual orientation. Reba rutego kamoso ke batadi ba phutego e o le bone ba rutiba ke batadi
borra a re gogeng ditomo re emiseng fa me pele ga re emisa gore ke re fela from your side re Ramafoko, and from your side in Remogapi, in 1 minute take the Northwest community into your confidence to say the future looks brighter with the integration of the LGBTQI plus community within the South African society.
Yes. The Northwest Province, Rebereksana le Magosi through the provincial task team, Rebereksana le the township, Rebereksana le Gotle, me the future is bright, ya ka bua gore re a dirisana. It's because of the COVID.
Actually, this week, as we speak, we've been having the Batobako National Office going to the outreach, by dividing into three teams, and they've been doing around 10 schools per day. So I think the effort is to push information, and it's not just on the issues of LGBT, but also the domestic violence and so on. So yeah, 80 schools around Northwest was the target, and yeah, we are really trying to push and to make sure hore information is given to the people.
Borra ga ke na mafoko a mantsi a go leboga ke le leboga go mena gane le tota go nna karolo ya puisano ya gompieno jana mme Northwest in particular is a changed province because of the invaluable information that you had for us. Re lebogile go mena gane le ka moso borra.
Go lebogile rona. Thank you.
All right, there we have it. And just lastly to say, it is very important gore re le baagi re itse fela gore, you know, no person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in terms of race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language, as well as birth. Reba to rotle. Ibile ka Setswana sa etso ra tere modimo rata rotle. With a spate of targeted attacks, murders, and discrimination of people on the basis of their sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristics, which are continuing unabated. And lunako ko taung rile shebile. And following considerable pressure from various stakeholders, the Department of Justice and Constitutional Development took a number of steps to respond to the problems. Tirinan letsone me gone kgetsi ya molomo ga etlale na ko ke yona fela re senang yone go fitla re kopana gape nna ke le Mosotho Stone ke itumeletse gore be ke buisane le lona gompieno re leboge re le kgetho re lebogele re David ba ile gore ba nile karolo ya dipuisano tseno go tlo go tswa go nna ailale.